It's platinum. Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi, akulishi akuvishi kwa ni vipi. Kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu bomba umabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa hai eti madai vinavimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kama nalicheza zangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
yeah, kidaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue hizi namba chafu. Squeezy watu wanataka money, so mikimu itaku posti,
kanyaga.
Kunitumia mipicha pigo gani, eti basi denku posti. Oh yeah, yeah. Kabisa rusi kuchanga changa,
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga,
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga, yeah. Kama buti la mugambo,
kanyaga.
Wafuruga mipango,
kanyaga.
Waze wa insta michambo, eti baby niunge bando,
kanyaga.
Uzushi,
kanyaga.
Mashemu fake,
kanyaga.
Nuksi,
kanyaga.
Kudada dek,
kanyaga.
Mawifi,
kanyaga.
Paka ma ex,
kanyaga.
Mikosi,
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kama nalicheza zangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
yeah, kidaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue hizi namba chafu.
Usiku wa tulali tunakesha kama ku
leo leo,
tena wape nambari kama wao paka simu wako,
leo.
Usiku wa tulali tunakesha kama ku
leo leo,
tena wape nambari kama wao paka simu.
Aswa timba, timba, timba,
timba.
Wanangu timba,
timba.
Wakula kushoto,
timba.
Kula kulia,
timba.
Aswa timba, timba, timba,
timba.
Oya wahuni timba,
timba.
Kama unazikele,
timba.
Chinja kabisa kele,
timba.
Kila